Bachite kubula kamugu Ebyo bizibu byabwe tebikwata konze mukama yampa yampa nyo Masi masi wana bemalala bweba wane biye byobwongo bebi Bino binjogera biva ku mutima gwange Bwe tunula mu maaso Omuntu omuyonja ng'emmunye Kalwaki sikuwanako Omulungi lero waliwo lw'omwenya Ennaku tezimulisa Era nze omutima muno ensi Nina mugwe kanyimba Uliriza bulungi mukwano Ndi kugwe Oli kawoowo akasingayo bulungi
Kulira ne kumuza maaso
Kano kenyambala buli omu n'agoberera Akawoowo akasingayo bulungi
Kulira ne kumuza maaso
Kano kenyambala buli omu n'agw'amatu Oli kawoowo akasingayo bulungi Kano kenyambala buli omu n'agoberera Akawoowo akasingayo bulungi Kano kenyambala buli omu n'agw'amatu Oli mulungi hani Ekyo nkiddamu emirundi gye njagala Abampita omuyaaye bulwa kuba nkutijjisa buli wamu eyo gye ŋŋenda baleke Tema ufumita kumutima Wewe chusa kulia mubuto Fuse baby mukwano Na yemu kama yampa Omuntu atali na lukondo Atene buku batamanyi kulumya Omuzingo omutali njuchi Sirumana yate mulimu mubisi Amazimo bulungi bulina nebwe banyage kusinga bweru Oli kawoowo akasingayo bulungi Kano kenyambala buli omu n'agoberera Akawoowo akasingayo bulungi Kano kenyambala buli omu n'agw'amatu Omusana gubule Obude buziba nebumale miezi
Sini kutanage
Esine wechuka Geche yenge chigome nkoko nimerawo
Sini kutanage
Katika valekane Maka itaka tinkone ye mukwano
Sini kutanage
Omusana gubule Obude buziba nebumale miezi
Sini kutanage
Esine wechuka Geche yenge chigome nkoko nimerawo
Sini kutanage
Guma 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 mukwano Guma mukwano niberawo Omusana gubule Obude buziba nebumale miezi Esine wechuka Geche yenge chigome nkoko niberawo
www.mp3ugandanmusic.com